ibaado xaqeedo ciiray casis ka tuuga haweenka caagal haweenka caagal abin cisaysan cimila fiican mila caweysun away ku arkay away ku arkay cishqaydaari abin cisaysan cimila fiican mila caweysun away ku arkay away ku arkay cishqaydaari urti soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtaya calmadin naftana calmadin naftana cajab geelisay buu cali masaarti cawoy ciddo ku sooftay cusub barwaaqo dharar cajiib laan caway ku arko caway ku arko cishqaydaari urti soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtaya calmadin naftana calmadin naftana cajab gelisay buu cali masaarti caway kaalay caway kaalay aroosi la galo caway kaalay urdi soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtaya calmadin naftana calmadin naftana cajab gelisay buu cali masaarti caway kaalay caway kaalay aroosi la galo caway kaalay urdi soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtaya calmadin naftana calmadin naftana cajab gelisay buu cali masaarti caway kaalay caway kaalay aroosi la galo caway kaalay